platter. What you wanna matter? What's the fucking matter? What's the matter? What's the matter? Don't you play with me if you're my baby. Be my baby, be my baby. Don't you play with me if you're my baby. Be my baby, be my baby, be my baby.
Imesha kuwa msala, kula siwezi hata kulala. Nimezoba kama fala, ukweli unachoma kinoma. Nakubali ubaya, hata jema sina tena. Hata sina tena jema, wema wote umesha kuwa ubaya. Japo na pamba kuacha ubaya.